Uganda. Chepula Uganda. Kamagai we manyanga. Beautiful, wonderful, beautiful is what you are. Beautiful, wonderful, beautiful. Can I look at you? Can I be with you? Can you be my eye? Can I look at you? Fall in love with you, girl. You love me. Nakukunda, kunda, kunda. Nakupenda, oh baby. Nakukunda, kunda, kunda. Nakupenda, wangu.
Think I was sound with the rock. Hey, yo, focus on making it happen. Happy I'm on the top. Hey, yo, focus on making it happen. Happy I'm on the top. With trap, get on the beat. That's right, this heat about to drop. The way I go hard, they think I was sound with the rock. Blue ink in the spritz, got this industry unlocked. Told you that my album ain't gonna be nothing but a fucking classic. And I'll be laughing, cause my mouth is where my cash is. Ashes to ashes, till I'm 6 feet deep down in that casket. And for the masses, I'ma rip this piece, now where my matches?
Hey, yo, hold up, bro. I know you can go harder than that, bro. I need more energy from you, Jones. What up, Jones? Hey, let's go!
Focus on making it happen. Happy I'm on the top. We trap it on the beat. That's what this heat about to drop. The way I go hard, you think I was some with the rock. It's blue ink in the spritz. Got this industry unlocked. Told you that my album ain't gonna be nothing but a fucking classic. And I'll be laughing, cause my mouth is where my cash is. Ashes to ashes, till I'm 6 feet deep down in that casket. And for the matches, I'ma rub the streets. Now where my match is? No competition, see me? I ain't never scared. CSR gig, see me? I ain't never dead. Cali got an ego, see me? I ain't never. I'm a brand now, selling CDs like everywhere. Yeah, cause I'm a G like that. Half of this industry niggas trying to be like that. Why we savages? Nigga, yeah, we like that. Verse 2 coming up, I'ma be right back.
Don't know she how is it about Dali? Get away from me, get away from me. Nigga, cause he out with Danja Yannis, listen, you're the real OG. You're the real OG. Yeah, cause I'm a G like that.
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 Yeah, I'm a G like that. Yeah,
money nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more.
Heavy is your crown.
Heavy is your crown.
The way you hold me down.
Hold me down.
I hope I never let you down, my love.
Every girl deserves to feel like a star. And I know you are.
I know you are.
I know you are. Every girl deserves to feel.
DJ Sonch on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter, Sonch Kenya.
I knew who you were when I met you. That one day I will be able to say yes to you. Good vibes and I'm grateful. It's obvious to me that you're special. I'm ready to give like I never did before. Love you like it's an open door. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more for you. Heavy is your crown, and still you hold me down. I ain't gonna ever let you down, my love. Every man deserves to feel like a king. You're my everything. You're my everything.
Every man deserves to feel.
Every man deserves to feel like a king.
You're my everything.
You're my everything.
My everything.
My everything.
And I'm chilling out with the baddest selector, Pandy, please. DJ Sons, the hyper boy. Run it, check it.
Mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss B
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Kata ka simple boy, kana ka simple girl, sehemu fulani.
Ataka simple guy, kana ka simple boy, sehemu fulani.
Kabila maeneo mama, unatoka Rwaka ama unatoka Runda mama.
Uko simpate, don't you worry,
worry.
Atakupa mwenyezi.
Uko simpate, don't you worry, atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone, and I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone, and I mean
I'm a fall in love.
Canada. Fashion Nova, bado kakiva kitenge kana pendeza, ah kana pendeza. Toto stingo zake ni noma noma, noma noma. Figa yake ndani ya dire na wapa homa, ah ina wapa homa. Esi my baby's a fashionista, fashionista. And I love the way she bend over, ah bend over. See my baby's a fashionista, a fashionista. Nikiwa nae game over, ah game over. Oh I love the way you break it them pose. Oh baby break it them pose. Oh I love the way you break it them whiner. Ah my baby you fine. I love the way you break it them pose. Oh baby break it them pose. Oh I love the way you break it them whiner. Ah my baby you fine. Napendo kiichezea kama gita, jiwe ndio denge wando gita. Ukibandua mina bandika. Oh na na, Amando mos mos na maringo, kaki smile kana dimples, still important girl are different. Nobody can test only bad man a bingo. I see my baby's a fashionista, fashionista, and I love the way she bend over, ah bend over. I see my baby's a fashionista. Fashionista, nikiwa nae game over, ah game over. Oh I love the way you break it them pose. Oh baby break it them pose. Oh I love the way you break it them whiner. Ah my baby you fine. I love the way you break it them pose. Oh baby break it.
Heart skips a beat when I see your face. Everything around me slowly fades, cause I'm seeing you, only you. I don't want nobody new, it's always you. Never thought I'd find a love so deep. Never thought I'd find someone like me. Never spend my nights alone. Love it when you hold me close You say, every minute of the day, that you're always gonna put me first, cause I'm your number one and you respect me. Love how you can be my lover and still be my friend. I'm never gonna let this break. You always giving, boy, you never take. Yeah, we running on a million miles. You and me together never had a stop. You're my only, only, only. You're my number one.
Chagua mdomo ukasema na kupenda, mwambie umepona. Alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese. Wapi mikipofu kwako sioni, penzi limetaradadi. Foya marashi rashi nketachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, beubani fukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini ju. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
You say that I'm your number one.
kuliaga kibaka nusura waninyongote. Nguo yangu yote viraka siheshimiki popote. Mshoe wantoe sadaka do uje uniokote. Siwe mongo sio kwamba silaki nakula, nikikukumbuka ndona hachana. Sio kwamba silali nalala, ila picha yako peka tapotoka. Sio kwamba silaki, nikikukumbuka ndona hachana. Sio kwamba silali ndo, yeah. Kama hivi nikitoka nalewa stressi kama zote, mkukushani kila siku napewa makesi kama yote. Ila sio kwamba silagi nakula, ila nikikukumbuka
Bioko
uje
Bioko
imenitawala dunia
Bioko.
Oh baby baby, oh oh ah.
Bioko
oh baby baby,
Bioko
imenitawala dunia
Bioko.
Itatokea kufa kwa ajili yako, hata mama shamambia asikutenge. Na kama itatokea kufa kwa ajili yako, hata ndugu shamambia asikutenge. Kichwa changu tupu kama kopo, hisia zangu zimekufa kupenda. Kutwa na chindi ya tumadompo, kimwili kinatiririka kugonda. Ila sio kwamba silagi nakula, ila nikikukumbuka
Bioko
uje
Bioko
nimenitawala dunia
Bioko.
Oh baby baby,
no, baby. Ah, girl, tingisha what cha mama gave you, me say, oh, girl, kuja kwangu mi ya wana date you, so a babe unang, a sweet unang. Vile umeniwasha mina taka jikuna, ahelima, na huyanza. Vile umewaka mami wendo sitima, say gigolo, 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 gigolo. Oh mama gigolo, gigolo, baby gigolo, gigolo, yeah.
Oh mama gigolo, 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 yeah. Oh mama gigolo, 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 yeah.
Amebeba zile bigi bomba bombo, akipita baro ya gomongo mongo. Zile safia zina magombo gombo, mbaka mimi hapa nina gombo gombo.
Amebeba zile bigi bomba bombo, akipita baro ya gomongo mongo. Zile safia zina magombo gombo, mbaka mimi hapa nina gombo gombo.
Abebuna, aswituna, vilo meni washa minataka jikuna na aherima, na huyanza. Gigolo, 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 gigolo. Oh mama, gigolo, gigolo. Baby, gigolo, gigolo, yeah.
Oh mama, gigolo, 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 yeah. Oh mama, gigolo, 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 yeah.
Hey, come on, y'all.
Si plaina ana di para ya guste ana piga maliza ina tal di comedy kuspen umeni shika 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 umeka mata benzi lako tundo mimi ni nataka weze ni kupe bulldoze vile unataka iki wana wewe gyala kuna matata
wako misi ondoki si toboki si banduki nah. Wako mimi si choki si wezi mimi mkwami
show me up the old you.
Galuko fina, una ni set on fire where the fina. Tell I wanna take you away for the dinner. Lying in a big airliner, but when you tell me go pele, with the pretty pretty girl to come belle. So on the kuba mapenzi ni kupetele, what you watching a do a wenge ya mchele.
Wako misi ondoki, si toboki, si banduki. Wako mimi si choki, si wezi, mimi mkwami.
Show me up the old you, old you. Show me up the old you, old you. Show me up the old you, old you. Show me up the old you.
Contact DJ Sonch on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter, Sonch Kenya.
She says she don't wanna leave me lonely. She like the way I know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. She got her own. For my baby, I go be an attacker. She's not alone, she's not alone. Ah. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody.
The way I call on my baby, I like the
way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way, don't I do. Better, better, better. She got me sweater, sweater, sweater. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe, anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She don't want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She don't want nobody.
Somebody, na hisi wewe ndo umepata mwingine. Ndo maana tamjusi wangu taki niweke. I love the way you walking my baby. I love the way you touch my shoulder, touch my shoulder. I love the way you whine, whine like Buddha. I love the way you, show me your love and I'll show you my love. Show you mine. Leo na kesho, my love. Tusije kukabana mako. They see the way you shine, but they don't know. I guess they need to know.
Show my mind.
Oh, dear.
Show my mind.
I'm feeling like a bus.
Single.
And my belly don't care.
Single.
single. I got my feelings on edge. Since I'm a hooker, see ya.
To make you smile, we could dry a lot of tears from your eyes. Everybody need that special love. We could always hold your hands. We could stay with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different healing. One we go there for you. The one who go bubble you. And we could love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need, not the kind love where you need.
Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody. Everybody needs somebody just to be happy. The one and only in this world, there's you, my angel. Now I need part temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho, kisura ketamu kama pipi.
Kwake chambo ndo ananifanya na waza. Chozi langu wapi chanzo, limegeuka tangazo, sisemi kanyamaza. Saya menifika gambani, anapuputika gambani, akinaumia. Sinapakushika jamani, siji tamani sangia. Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga. Shabana naeze kama bati, naziba nyufa, ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi, na misi na utaga na mkisi, wenda ndiyo yeye ananiumiza, wenda ndiyo yeye. Bari yangu nyambizi, wenda ndiyo yeye. Anaeni Julia, wenda ndiyo yeye. Mapenzi gololi nimedema, ndo ndofu kibori sina jema, na mengi la nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga, 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 umenikoroga.
Ebana na mubaba Mungu wanavada wazazi, nikimuacha bosi anafata
mwenye nyumba.
Mai haki ya Mungu kuficho kweli kazi, kusema kweli mia na nikata
mwenye nyumba.
Gachi,
takulipa mwesu
si wanapenda kubeng
mwenye nyumba.
Godfather,
takulipa mwesu ya
DJ Sound
mwenye nyumba.
Hakuna baya gani otea, mana kila nachafanya napotea.
Takulipa mwesu ya
mwana na data mshara, umeisha na sija uboge
mwenye nyumba.
Jana kweli meposti vile vinoti vingi kwa pochi.
Takulipa mwesu ya
wala isiongopi vile vinoti vya bwana bosi
mwenye nyumba.
Hivi mwenye nyumba nanpenda eh?
Takulipa mwesu ya
au nanpenda?
Takulipa mwesu ya
etu nanpenda?
Takulipa mwesu ya
niza kona kupenda
mwenye nyumba.
Ebana na mugopa Mungu wanafata wazazi, nikimuacha bosi anafata
mwenye nyumba.
Mwai haki ya Mungu kuficho kweli kazi, kusema kweli mia na nikata
mwenye nyumba. Takulipa mwesu ya mwenye nyumba. Takulipa mwesu ya
kane
mwenye nyumba.
Ebana nauza feni, nauza jiko, mwenzenu nimeshua kodi ya
mwenye nyumba.
Nauza godoro pia na sabufu, anataka nikalipe kodi ya
mwenye nyumba.
Kodi yako naisha lini? Yangu kesho kutwa. Yako naisha lini boshe?
Kesho kutwa.
Kodi yako naisha lini? Yangu mwezi ujao. Wewe yako naisha lini jirani?
Mwezi ujao.
Hivi mwenye nyumba hujanipenda?
Takulipa mwezi ujao.
Mwenza kwa nakupenda?
Takulipa mwezi ujao.
Hujanipenda?
Takulipa mwezi ujao.
Mimi nakupenda
mwenye nyumba.
Ebana na mugopa Mungu wanafata wazazi, nikimuacha bosi anafata
mwenye nyumba.
Mwai haki ya Mungu kuficho kweli kazi, kusema kweli mia na nikata
mwenye nyumba.
Funga mtanda, sheze mwagwende shushananga. Meli iye nene nyeshesho, zama kinyo bandame. Pakanyu walizame, asha radio. Radio, asha, asha radio. Radio, asha. Sogea kati, pana, nana, sweetie baby oh. Wendo neni changanya, ikikona napona. Ulivyo umbika mwekundu nyenya, mafala unawakalisha kona. Ee kwa kohoi nimedata ndindindi, nimeweka kigingi, sinyewezi pimbimbi. Mtoto sopenda shilingi na ukigoli goli. Mama tekenya tekenya, funga mtanda, cheze kwa mwe mwe shushananga. Meli iye nene shisho, kinyo wandame.
Mass on the track.
You is the with DJ Sound.
Naumwa, nina maradhi, nipelekeni hospitalini. Mwenzenu naumwa, moyo umekufa ganzi, nimechoka kunywa kwinini. Nice you kicha, nusu taira uchizi, naona kinyama songo. Niyapaka, ramika ipiga mbizi, ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia basi, tungeachana kisungu. Ngempa nafasi, kuliko kutupanga mafungu. Nisinge kasi, japo ni ngumu machungu. Batari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka. Moyo kaupiga bambi, umeshateuka. Popote anaweka kambi, kutwa nachepuka. Yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda,
wale wale.
wakimaliza shida zao anakwenda. Eti ho, nilipotoka nilitenda. Kumbe ni waongo, waongo.
Unavyonidekeza kama mtoto, sina tuki kwako nipo nipo. Ushaniduaza lopolopo, baby. Na unavyonitumbua pimpo pimpo, jonjo zako bedi ziko simpo. Ubalako oje siyo loko, baby. Kwako na cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia.
Vicky Pandas.
Ukilima unalima usimami, unafika mazima na hukwami. Safarini unadima adilami, kivulini ushenito wajuwani.
Wakoa, sina nino lengine, nishaweka nuta, sitazami kwengine. Wendi utabibu, unatibu vingine. Nitaweka bango, wasione wengine. Unavyonidekeza kama mtoto, sina tuki kwako nipo nipo. Ushaniduaza lopolopo, baby. Na unavyonitumbua pimpo pimpo, jonjo zako bedi ziko simpo. Ubalako oji siyo loko, baby. Kwako na cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia.
Nimesadikia wahenga, penzi lina raha yake. Mzigo kwa tenga, mfacho mtu chake. Ndenge nimekatwa ngenga, umatemate. Najinyenga nyenga, mao 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 tate.
Huwa gasioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala, 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 yala.
Mini city ya
yala, yala,
ni kubwa.
Yala, yala,
zito.
Yala, 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 yala.
What up Kenya? This is your boy Lisby from Zambia. Me represent one time a music. You're listening to DJ Sonchi.
Tungezaliwa zamani, ningesema penzi togwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uyoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga.
Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tuligide bebe adi tulewe. Vindenge showe vya nini, kifaranga unibebewe mwewe.
Huwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunanza jikoni, paka varandani twalindi.
DJ
Sons.
Oh bebe, si unajua nakupenda, ila moyo wangu mdogo. Sijepanda kabasikeli. Oh baby, penzi sijelipemenda.
wakanipa kisogo, wakaja kunikejeli. Wendo siti, masheri koko, utampipi, mapocho pocho, kitandani kuchi, kocho kucho,
kocho, kocho.
Rana ziki, msoto msoto,
msoto, msoto.
Fancy girl, look how dangerous.
wakunywa nini? Itisha pewa. Hivi uko mwenyewe ama unabebwa? Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanicho na Shakira. Salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kanicho na Shakira. Salio sijabagiza, na baki ninapuliza. I know she came for the guap. She go sit on Renette for the guap. I know she came for the guap. I know she lie for the guap. She go sit on Renette for the guap. She gon' key for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make her see you go down low. Go down low. Let me see that you're so down low. Yeah. Mama we. Yeah. Utadhani kashuka toka Marekani. Yeah. Amebeba ye. Yeah. Zigo utadhani na jodani. Toto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu. Kani chuna ela, fine S, fine S, fine S, fine S, fine S, fine S. Shakira, Shakira, kani chuna Shakira. Salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kani chuna Shakira. Salio sijabagiza, na baki ninafuliza. I know she came for the guap. She go sip on Renette for the guap. I know she care for the guap. I know she lie for the guap. She go sip on Renette for the guap. She gon' key for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make her see you go down low. Go down low. Baby, see that yes, you go down low.
hanging out with DJ Sonch. Right away, run it, my DJ. Boom,
Wagwan, my people, what it do, what it does. It's your boy, the beast from the east, aka Big Pimp. And you are now hanging out with DJ Sonch on the wheels of steel. Keep it locked. One.